Picture you kill it.
Nimetoka nyumbani kwa wazee, nimekuja na omba ni kueleze kwa kile alichokisema mama. Kwa makini naomba nisikilize, kwa maana ni cha maana sana. Tafadhali naomba usipuuze. Mama amesema nikupeleke, tafadhali jiandae usiniangushe. So najua upendo wangu hauna mwisho, nitakupenda leo kesho usiniangushe. Tafadhali jiandae kipenzi changu, kesho twende nyumbani kwetu. Ukawafahamu wazazi wangu, baba na mama yangu. Jiandae mpenzi, jiandae, jiandae we, jiandae. Jiandae baby, jiandae, jiandae. Jiandae mpenzi, jiandae, jiandae we, jiandae. Jiandae baby, jiandae, jiandae, jiandae. Kesho, kesho nikupeleke nyumbani kwe. Kesho, kesho baby, baby, kesho la 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 la. Kesho, kesho nikupeleke nyumbani kwe. Kesho, kesho, oh baby, baby, kesho. Mama ameanda magimbi, tukifika sigimbi, atatuchomea na mahindi. Oh baby, tayari kimefika kipindi tujadili mambo ya msingi. Hata wao hawapingi, lazima wataenjoy. Jiandae mpenzi, jiandae, jiandae we, jiandae. Jiandae baby, jiandae, jiandae, jiandae. Jiandae mpenzi, jiandae, jiandae.